www.maciemsawi.com.
Nimeshindwa kutunza siri, nikiwa single siwezi kulala usiku. Ukiniacha natumia dakika mbili kurudi tena kwenye relationship. Naisi nimerogwa, so mzima nikipenda napenda na ninazama mazima. Naisi nimerogwa mimi, so mzima nikipenda napenda nazama mazima. Oh, wow. Siwezi kuwa single na kasoro karini paka ni usingo. Sitaki kuwa single na kasoro karini paka ni usingo. Siwezi kuwa single na kasoro karini paka ni usingo. Sitaki kuwa single na kasoro kani paka ni usingo.
I can believe in my heart, nataka kuwa single muda sipati. I can believe in my heart, nataka kuwa single watu hawataki.
Ukikata mti, mina panda mti, naendeleza kilimo. Kwa nina nali kuambia nyuka anachagua mashimo.
Kulala kama panga ndo siwezi,
tuma na ukiniacha kimara napata mchumba mbezi.
Naisi nimerogwa, so mzima nikipenda napenda na ninazama mazima. Naisi nimerogwa mimi, so mzima nikipenda napenda na ninazama mazima.
Siwezi kuwa single na kasoro karini paka ni usingo. Sitaki kuwa single na kasoro karini paka ni usingo. Oh, siwezi kuwa single na kasoro karini paka ni usingo. Sitaki kuwa single na kasoro gani paka ni single.